kaka o mama yeye eluki basusi bakatela biso likambo mabala ya lelo tango nyonso se matata suka na yango moko asengi divorce o oh, oh, makambo o oh, mama makambo ebele o oh, makambo ngoya o oh, mama makambo ebele koko Na toko yo kaka o oh mama yeye Iluki basusi bakatela biso likambo Mabala ya lelo tango nyoso se matata Suka na yango mopo sengi divorce O oh, makambo o oh, mama makambo ebele o Makambo ngoya